Muziki mpaka kitani kwako na Chanki Supplier.com.
Haya Lama K Mikey hapa, Lama K. Lama K Mikey yuko, Lama K. Dakika 15 Lama K, baada hapo basi ni boy.
Chanki Supplier. Supplier. Chanki Supplier. Supplier. Kishikiri
Maika kumina sana la matei mpoto nambani. Sali ya kama chizi, nipu zna uchizi. Sali ya kama chizi. Wapote sebe ya kipengo Sela kirida Marabu fighter.
Chanki Supplier Not com.
Oh, wanaoga watu zime 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 wanatanga zamani nyuma mefisha masime zime zime wote buluze migu buluze migu buluze migu buluze migu buluze migu wote buluze migu nipe shunu na bosi nipe shunu na namba saba
Tia, não tô na moda, na boa. Tia, não tô na moda, na boa.
Chaka kujia chia na mkono moja unadu. Sema go, sema, my friend. Where are you? Watoto zebu ya kitengo. Sera kinida umajisikia. Zipe.
Se vean por el vino, el vino macho. Basi lei, basi lenga, anaitwa mawe kama mawe, anaitwa ropos jini, K2 jiandaa, anaitwa jeba kama jeba, atoto.